Kalata yoyamba ya Paulo yolembela Timoteo. 1 Timoteo 1.
Ndine Paulo mtumwi wa Kristu Yesu. Monga dalamulira Mulungu mpulumutsi watu ndiponso Kristu Yesu chiyembekezo chathu. Ndikulembera iwe Timoteo mwana wanga weniweni mchikhulupiriro. Mulungu Atate ndi Kristu Yesu Ambuye athu akukomere mtima. Akuchitire chifundo ndikukupatsa mtendere. Pamene ndi mkanyamunga kupita ku Macedonia, paja ndida kupempha kuti ukhalire ku Efeso. Kuli anthu ena kumeneko amene akuphunzitsa zina za chilendo. Ndiye ndikufuna kuti iweyo ubaletse. Ubawuze kuti aleke kumangwayika mtima pa nthano zopeka. Ndipa kufufuza kosalekeza dongosolo la maina amakolo. Zimenezi zimango utsa mikangano chabe. Siziphunzitsa konse zimene Mulungu adakonzeratu. Zomwe zimadzivika pakukhulupirira. Cholinga changa pokupatsa malangizo amenewa. Nchakuti pakhale chikondi chochokera mu mtima woyera. Mu mtima wopanda kanthu koutsutsa. Ndiponso mchikhulupiriro chopanda chiphamaso. Anthu ena adapatuka pa zimenezi. Ndipo adasokera nkumatsata nkhani zopanda pake. Iwo amafuna kukhala aphunzitsi amalamulo a Mulungu. Chonsecho samvetsa zimene iwo omwe akunena kapena zimene akufuna kutsimikiza. Tikudziwa kuti malamulo ngabwino. Malinga nkuwagwiritsa ntchito moyenera. Koma muvetsetse kuti sayika malamulo chifukwa cha anthu olungama. Koma chifukwa cha anthu osamvera. Ndi osaweruzika. Anthu ochimwa ndi osapembedza. Monga anthu ophata te awo, amayi awo, kapena anthu ena. Malamulo amawayika chifukwa cha anthu adama. Ochimwa ndi amuna anzawo. Oba anthu. Amabodza. Olumbira monama. Ndi ochita chilichonse chotsutsana ndi chiphunzitso choona. Chiphunzitso choonacho chimapezeka mu uthenga wabwino wonena za ulemerero wa Mulungu wolemekezeka. Umene iye mwini adandisungiza. Ndikuthokoza Kristu Yesu Ambuye athu. Amene adandipatsa mphamvu pa ntchitoyi. Ndikumthokoza pondiona wokhulupirika nandipatsa ntchito yomtumikira. Ngakhale kuti kale ndinkamuchita chipongwe. Kumzuza ndikumnyoza. Koma Mulungu adandichitira chifundo chifukwa ndinkazichita mosadziwa. Poti ndinali wopanda chikhulupiriro. Ambuye athu adandikomera mtima koposa. Nkundipatsa chikhulupiriro ndi chikondi zimene tili nazo chifukwa chogwirizana ndi Kristu Yesu. Awa ndi mawu otsimikizika. Oyenera kuwavomereza ndi mtima wonse. Akuti Kristu Yesu adabwera pansi pano kuti adzapulumutse anthu ochimwa. Ndipo mwa iwowo ine ndiye wochimwa koposa. Koma Mulungu adandichitira chifundo kuti mwa ine wochimwa koposane Kristu Yesu aonetse kuleza mtima kwake konse. Adafuna kuti ndikhale chitsanzo chakubalezera mtima onse amene adzamkhulupirire kuti alandire moyo wosatha. Kwa mfumu ya muyaya yosafa yosaoneka amene iye yekha ndiye Mulungu kukhale ulemu ndi ulemerero mpaka muyaya. Ameni. Iwe Timoteo mwana wanga, ndikukupatsa malangizo amenewa molingana ndi zimene aneneri adanenapo kale za iwe. Mawu amenewa kuthandize kumenya nkhondo yabwino. Uli ndi chikhulupiriro ndiponso ndi mtima wopanda kanthu koutsutsa. Ena sadamvere pamene mtima wawo unkawatsutsa. Motero chikhulupiriro chawo chidaonongeka. Mwa iwowo wina ndi Hemeneyo. Wina Alexandro. Anthu amene ndawapereka kwa Satana kuti aphunzire kusanyoza Mulungu mwachipongwe.